www.adzukulu.com.
Yeah. Huh.
Now you're amazing.
Make it
what's my name?
Yeah, best for my best. Me and me chinkan up a guys money best. Ningo masuka baba no yao des. No yao des, ima no yao des. Nashika pa clown in the kufuna ndi kambi. Kani ndia pa kamu wafanzu kwanda zo lubwa. Mukaso wazo kamba kumandi panga blem. Nazo mwende kupanga ayi ndi lepelen. Yeah, so makamba na kamba na ayi zi chepe. Nzipanga za anu za ine zi sa kukose. Mukani za nuzo ine ayi msandi seve. Oyo ndi kukala undi wo mwende na sangai. Ina sangai. Ina sangai. Ina sangai. Alibe chifu kwa choma ndi panga blem. Zamwe ndi kupanga ndi na sangai. Zamwe ndi kukala ndi na sangai. Zamwe ndi lina zondi na sangai. Alibe chifu kwa choma ndi panga blem. Zamwe ndi kupanga ndi na sangai. Zamwe ndi kukala ndi na sangai. Zomwende lena zonde na sangande. Palibe chiku kwa choma ndipanga blem. Pandi wana daily la sande kubaya kuchichi. Paibo manja paka mwazi mavesi. Mteni mwanga daily nyimbo ndiza crusty. Don't blame me for it. Zomwende na sangande. Mkandi wana side yuna ndi kutila kakawa. Pena kumachena zodula kumabaya. Kulolela osadi ya bola tupi kuvala. Don't blame me for it. Zomwende na sangande. Ilegalen, for the zomwe ndi kupanga, ndi zomwe ndi na sangai. Ilegalen, ilegalen, for the zomwe ndi kukala, ndi zomwe ndi na sangai. Yeah, ndi na sangai. Ndi na sangai. Ndi na sangai, ndi palibe chifu kwa choma ndi panga blem. Zomwe ndi kupanga, ndi na sangai. Zomwe ndi kukala, ndi na sangai. Zomwe ndi lina zondi na sangande. Palibe chifu kwa choma ndi panga blem. Zomwe ndi kupanga ndi na sangai. Zomwe ndi kukala ndi na sangai. Zomwe ndi lina zondi na sangande. Palibe chifu kwa choma ndi panga blem.
More music on adzukulu.com.